Mfanekiso kwimashume amathathu. Jesu kuye unemadla. Laba fo laba bachisa midimo estiye ekaze bayihumamela bebakakamyati umdimo. AbaKreste bamele kuthi bafulathele tintotohle tasathane nemimoya emibi. Murena Jesu unamadla kwetulu kwetitotohle tika Satani. Netulu futhi kumimoya yohle emibi nemidimo yemala. Futhi murena Jesu unamayadla etulu kwemidimo. EbaKristu abafanele kuthi bamsabe Satani. Bamele ukuthi bacele mdimo abanike amandla ukubahlulela kuSathane.